Aya.
Esto qué es, baby.
Zimata, washata, takuta zombi kajipata. Zima, zimaka, kizima simu tanikata. Zimata, washata, takuta watu mejipata. Zima, zimaka, kizima simu tanikata.
Zakimangi echenchi sishe. Zakimangi emishe mishe. Zakimangi echenchi sishe. Zakimangi emishe mishe.
Bado tunamumba taya ni o baba. Keye ndo natupa mafungu saba. Japo sometimes sawa unakapa. Keye ndo natupa mafungu saba. Yani ja, oh baba, keye ndo natupa mafungu saba. Japo sometimes sawa unakapa. Keye ndo natupa mafungu saba.
Si bado tuko kwenye purukushani yo. Kwenye purukushani yo. Kesho tatukuta tuko hewani yo. Watu tuko hewani yo. Bado tuko kwenye purukushani yo. Kwenye purukushani yo. Bado tatukuta tuko hewani yo. Watu tuko hewani yo. Zimata, washata, takuta zombi kajipata. Zima, zimaka, kizima simu tanikata. Zimata, washata, takuta watu mejipata. Zima, zimaka, kizima simu tanikata.
Yeah.
Kimangi echenchi sishe. Zakimangi emishe mishe. Zakimangi echenchi sishe. Zakimangi emishe mishe.
Na usiamini masela man eh, watakuzuga kwa sela man. Usiamini masela man. Usiachede mwako na masela man. Usiamini masela man. Watakuzuga kwa sela man eh, usiamini masela man. Usiachede mwako na masela man.
Bado tunamumba taya ni o baba. Keye ndo natupa mafungu saba. Japo sometimes sawa unakapa. Keye ndo natupa mafungu saba. Yani ja, o baba. Keye ndo natupa mafungu saba. Japo sometimes sawa unakapa. Keye ndo natupa mafungu saba.